mix.
Yes.
Share it, share it. Yo, Baba Kyla, Kyla, Kyla. You know what it is, man.
Okay.
Yo elim ya mjini ndo imenitoa kwenye bench na game na lisa kata ta veta vini wet. Sina nyendo za pupa kuhaso nisha graduate. I'm the man tena super kwa kuchakachua cash. Good time kila siku era nyingi ziko bank. Balance kama mangazini vuki the rank. Ogopa na kushoboka sona kujitia dough. So fara kwa mamito kisimamia show. Omboy gumiza nini ujaja kumbek though. Of course shede de shede zedi ya kumesho. Napo jaribu nikiferi ujue na plan B. Na plan B shachunga mila ni pipi mbaka DB. Maseke ftisa mia tisa tisina tisa. Makolo wabaki wow tu. Manyoka kibisa miso mjinga kabisa. Na exposure ya maisha can push. Push ila kubuta na sita shakwani.
Wanataka kufanani ya tufanani nao. Habali zetu wanazwa tuzijui zao. Stories zetu wanatoa kwa dada zao. Na wao wanasoma kwenye mitandao.
Yumba, stani kwa site, najanga majumba. Nishajua unachagua right au pumba. Nimekua nishajua mungu sio ndumba. Bitch be humble, west kwa kimada. Ujuku katika bus, change hata mada. Rider wa deal, check your brother. We go harder, chilling with the bling bling style. Kama Gucci and Prada. Baka mkini ona mseme
Kamu baba.
Yeah, I give you some more dada. All school kama vile pizza more brother. I wish you change your raw saba. Do the raw shada. Dada skua gaga. Wish you wear kaba. Mina haba haba na haba haba. Meja za kibaba.
Wanataka kufanani ya tufanani nao. Habali zetu wanazwa tuzijui zao. Stories zetu wanatoa kwa dada zao. Na wao wanasoma kwenye mitandao. Wanataka tufanani ya tufanani nao. Habali zetu wanazwa tuzijui zao. Stories zetu wanatoa kwa dada zao. Na wao wanasoma kwenye mitandao.
Mji una kazi.